Barrette a choisi.
Nalo wena re alwa a ke tsebe gore re lwala yene mina na wena re alwa a ke tsebe gore re lwala yene nalo wena re alwa a ke tsebe gore re lwala yene mina na wena re alwa a ke tsebe gore re lwala yene. Tarna kili shakai mathata o wa tsebakena dipirisa o le tsebakena mem changane ne ta bosho ne ta bosha changane ne ta bosh valo velu vado pula vado pula valo velu vado pula. Makhazo a borine, makhazo a borine. Kawe na le wena re lwele, a ke tsebe dipiri tsa go kidife mang. Kawe na le wena re lwele, a ke tsebe dipiri tsa go kidife mang.
Choisi. Ah.